Besimama, ngenjunge mami wange. Omulungi gwendowooza ko ye mulungi mama. Mukwano gwange temulire byamba byange. Abalungi bennina mama bonna obasinga.
Watukuza ne mu kiseera ekyali ekizibu ennyo. Waddukanga naffe wayiya tuleo. Nama mwenye mwao, eche china mana.
Mama wange, yekwe mulunja basinga. Kumulunji gwendo zako, ye mulunji mama. Mukwano gwange, temulire myamba myange. Abalunji bendi na mama, bondo basinga. Omulungi gwendowoozaako ye mulungi mama. Mukwano gwange temulire byamba byange. Abalungi bennina mama bonna obasinga.
Mama olumu walwala n'okumayo. Mutima gwange nze n'enjula okuzirika. Kukuonya era kuwangaze. Yebala kukumya yongera kukumire. Webaza mukama kubanga tukulabako. Mukama tumwebaza olw'obulamu bwo.
Mama wange yegwe mulungi abasinga. Omulungi gwendowoozaako ye mulungi mama. Mukwano gwange temulire byamba byange. Abalungi bennina mama bonna obasinga.
Chovola ba mkwagala, mkwagala, mkwagali atala.
Mama wange, yegwe mulungi abasinga. Omulungi gwendo zako, ye mulungi mama. Mukwano gwange, temulire byamba byange. Abalungi bendi na mama basinga. Mama wange yegwe mulungi abasinga. Omulungi gwendowoozaako ye mulungi mama. Mukwano gwange temulire. mama, bonoba singa.